It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na day magomen, tukaja kumwaga na Mikocheni. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho gain zaidi ya pen.
Sasi ukae utulie.
Nimeiweka rehani roho yangu mimi. Penzi ni mitihani kila siku mimi.
Tell me love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. Over the booms. That's love does not exist.
Nimeenda West Africa. I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North. It's desperate for love. Napishana na pita njia. East to Central Africa. Wapi kuna love. Kila nae mule is here. I cross around the world. Niseme seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye peda.
Kutafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndo nizuzua. Na ikipanda kichwani nanizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara na choma kifua. Yote mapenzi ndo nizumbua sana.
Oh mapenzi kilio. Nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio. Akikungata usikila yoyote. Oh kilio. Nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio. Akikungata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa. I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North. It's desperate for love. Napishana na pita njia. East to Central Africa. Wapi kuna love. Kila nae mule is here. I cross around the world. Niseme seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sinabati ama mambo haja nyoka. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye pea.
Classic music.